A central zone is to zoo.
It ain't out for two. Oh my god, I'm so high.
On the beat.
Niliaza mimi ndo wengine wakafatia. Sauti hapo niona popote kwa mdogo amkia. Wesi unachana mbono kinono na kimbia. Mwa performa flow zao zote zimefulia. Boom, na walipua bila petro. Ni mwakaba cold, karoba za keko. Wanajimbia wenyewe kwa wanapiga nyeto. Kumbe wana malaria flow, mido mseto. Yo, kwanza sijawahi kwa kawaida. Naposikiza dundo la fight. I mean I speed on it, too neat, yani 2 feet. Utajua wewe na wenzako kana fit in this. Ooh. Oh my god, who is that? Wanauliza, napita so hard. Kwa ili beat ni miujiza. Yani ki rude boy, leki holy gun we are. Up on the real fake niggas, don't play near. Of course, me a bad man shatter. VPN on washa data. Me a go kill them suckers. Mambo yako ting tapa tapa.
We follow instruction. Follow instruction. Follow instruction. Follow instruction.
Woo. Yeah, the other rappers wanna flow like Mbuna mina kata, ulaya wameni shindo tusmame nyumbani sasa. Speedy meshirini ni vumbi tuwana unifata. Wachache wamekaza ila niko mispa na tata. Kindumbwa ndumbwa utabebwa kindumbwa ndumbwa. Watasema mkali tukube mbona alikatwa na mjumbe kwenye nani. Mindo mshindo kwanza lisho wonyesha kwenye mani. Na bado na maintain kaupole na sifarani. And I'm stupid for this money, I'm just running for my bread. Wana nita maje bara kafufusha what is there. If it's not about the money can I put it in my head. Kwa sababu wonekani niggas wame throw shit. Unafanya na go, pigia mavitu matamu, make your girls come for more. All about the dough, mara ni hapa, mara ni all. They say if you know, PS niko na pole maker.
Follow instruction. Follow instruction. Follow instruction. Follow instruction.
Na central zone is tisu. Kitaka macho matatu wabidu toe jicho moja. Jicho moja. Sister du wezi kukaza chigongota. Kwa tu jicho la tatu lipo kwenye paji ndonya. Pens cha watu mi alwatan Joseph Matonya. Bora ushukuru bongo flavor toto wakali naona kusu. Nasivonge kwa ghetto nampigia nyeto zuchu. Squeezy nenda kama mswatu watoto wenye chuchu. Akili na rudi nikishe jakulate pyu pyu. Tunaenda kama style ya kijani. Serikali kutu na voficha upinzani. Tunauza sura, tunauza stanza mizani. Utaona chura tu ametanda mezani. Sani kona Paul Maker, RP Paul Walker. Natambua na uniteta wale wale co-workers. Nipo tokenzi video watu wanafanya kwa ogopa. Paka mnyamwezi hata kirudi kwa omboka. Mindo golden boy mapungo kau enjoy ze tungo. Mwana umesimwa mini mtoi chukua elofunzo. Kabla sija mkata kigoli na mnyue na fundo. Afsina story toka jiji langwe ya misunzo.
Follow instruction. Follow instruction. Follow instruction. Follow instruction.
They don't make him like this no more. Who's this don't dumb? Me na toke pante flani where you jizz don't go. Maskani mizika rappers that's where trees get grow. Squeezy killa na eski yota skedogo konyo. Man I'm ill, too ill and tell you tango. The bow is the shit combination kwa ni chamba. So come on the panda, send my rappers rocking goose. Ni mapanga, ni mekuwa, kiskis on goma za temba. Rappersikia, man I'm talking to these Instagram rappers. Soundcloud rappers, underground rappers. Mainstream rappers, and all these other rappers. I don't mean to kill you niggas, kitambos ni tuwa sadaka. Man it's ring ring, see me night, I'm cheesy na pokea. Doing me, see zangu kwako zinapotea. Yeah, this is over, say my mema na kumbea. Na isi mefika muda, sina budi kutembea. Is ring ring, see me need to tend and kapokea. Yeah man, ni my yani pee na ungea. Dogo mina on the 12 rappers na on air. So karibu bongo records, lini mjini unato.
Follow instruction. Follow instruction. Follow instruction. Follow instruction.
Sasaibi nimekuwa mnoma kama bisi bisi mana na wachoma choma. Sange mepata mchuma namba wana isoma soma. Mipongo mungu ishafanyika wenyewe mnaona. Na chana vitu vinachanika na mwezi kushona.
Yani abi get money mpako nani nde kwa ganga. Abi get money mpaka wana nisi mwanga. Abi get money sha sha nazichanga. Abi get money
si chafu bila sa utapenyo la tatukuta tusha my niggas swezi kwa the same again beg beg my ass chuki mbaya ukiyoneshe maintain my main leta za kucheka cheka nkweke wa me wana wapendi makuzo memtain my man ja kitu flani kilifanya nsione kane mtani pesa kaleta machuki kama yote kama utani level lofika naitaji pongezi so mkali nani popote ntachana kibongo waptafti mkali
money instruction
Follow instruction.